waba warigize kugira indoto. Indoto zirota wowe, umutima wakwihebeye, ubutumwa bugenewe gutambutswa. Ijwi turatishyikira, icyerekezo gisobanutse, itsinda ryagutse nyamara ryuje tuzi, uburanga nyaburanga bwitezweho kuremwa, amateka akwiriye kuba uruhererekane, inama ya babiri, ibanga rya babiri, ubuzima bubangikanye, ibisa nko kuvuka kwa kabiri. Turiho burya ngira nkugire, twamyeho kandi tuzahorana ibihe bitarondoreka. Duture dutuze dutekanye, igihe kimwe twige ubundi rimwe na rimwe tubireke, dukore isubiramo ikindi gihe dushake inzira nshya, amahitamo mashya. Mu buryo bwose turi kumwe, dusangira ibitekerezo byacu, tugaragaza ibyo twaciyemo, kugira ngo twirebe ubwacu. Ngaho tegura amaso yawe, reka uhuze ibitekerezo byawe, tangiza ku mwanya wawe, ahari nibura ifeza yawe, ugicere se wenda. Reka tubane, ugume iruhande rwacu, ugume muri twe.